Boy humble, confident, see pride. Out in the open, observe for side, side by side. 120 divided by 5 plus 3. Hapo ambassador punguza adrenaline. Panga line una enda mbali. Usi drop mtaani, ushike makali. Makali oyote, shika kikonyagi ki legendary. For me, anaeza nice na ki top secret asali. Mina my brother, mandugu, mnabe ni seti kinduku. Hata kama chozote zina look uku, na seti ni kiluku uku na uku. Adi set zone, kasi jishuku. Awezi like easy comment kaa kwa mbuku. Mtaya vungu, vugu vurugu. Na shukuru Mungu, anaeza nishikili ya karungu. Pamoja upamoja stafa ujai onja. Na die slogan bullet itoke in slow-mo. Esindo slogan mini boy wa G-Town. G-Town do mta silent tukibonga. Na capture memory na mic boot ya AC. Memory in the land inje kuna rain. Niko kwa window pane. Niko na pain na miss the days. It's a flow booth na red. Chiboski jaim tukitafuta pen. Bado hatu chagain. Mtaina tubeba insane. Wanataka kutuslay ka Abel na Ken. KRS akani show tuta ordain. Underground na skills na riska. Ukileta noma danti ndo teacher. Hakuna ufala kiza riba. Kwa game ka Messi na Dimba. Kani biz usilete ujinga. Ganza smuggler go getter go getter. Hope to see you later. Arif Fogo Mwas. Bandem chaba king the king. Hiyo tune ni sing. Na reminisce the kiban ki slim. Life the blessing. Enjoy no stressing. Usi think of other na lesson. One love to my girl Sophie. Pamoja hadi kwa coffin. Nikitambo kasi it's the tofu. For busy as a me with no profit. Nikitambo Joe. Mini boy with G-Town. Yeah. Sijiko unakumbuka show ya 23rd Tagade unajua. Mwazeku na kutumo kineza bonga kuhusu. Lakini ite kwa iniruhusu. Inshallah.
I'm from G-Town.
Natoka G-Town. G-Town do mta. Mini boy wa G-Town.
I'm from G-Town.
Natoka G-Town. G-Town do mta. Mini boy wa G-Town.
I'm from G-Town.
Natoka G-Town. G-Town do mta. Mini boy wa G-Town.
I'm from G-Town.
Natoka G-Town. G-Town do mta. Mini boy wa G-Town.